So famous, Mokasini. You piga suti chini, piga mokasini. Kitana shati chini, piga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Billa loafers, billa mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini.
Superman.
Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Wameze kuniona mina toka kiuni. Na maflana na majins, shusha chini. Leo ni kiu tuzima mwendo suit na mokasini. Black tag, sido chini, black loafers za Santoni. Looking so official, I'm na Jordan wala KD. Muni ndani ya suti na ala sendi kwa mbakazi. Suruali menyoka, almanusla yunguzwa na pasi. Tunaita black excellent, all my niggas be bossing. Utama suti lazima shingoni unyonge na tie. Nazo nyingi kavijiti naeza nyonga everyday. Extra long tie, bow tie, necktie. Whatever you say, na inanoma kama ukiuliza na bay. I got suit like Yongwe, suit by Kenzo. Leo hakuna Timberland, Adidas wala Kango. Neighbors wana sifa kiona nimepiga kidingo. Mtana shati kushinda tales apewa Kongo. Check chini alligators on my feet. Kiofisini sio kisela kila siku. Leo ni mokasini hakuna fila kuna clacks. Bila suit ya uzami that's the dress code of the night. So right, mo. You piga suti chini piga mokasini. Kitana shati chini piga mokasini. You twende suti chini twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini. Billa loafers, billa mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini. I'm looking fresh and clean as Nagigo. Learning when we're suits and tie, that's how we go. Smelling Gucci, come on, sir, Hermes, Basi, D.O. Love to Vicky, Bisho, ni majumba, tuxedo. Yeah, ata kama kitaka mikopo na pata flu. Black suit, chini moke na waka mfuni na vibunda moro tantaka, yeah. Come again. Ata kama kitaka mikopo na pata flu. Black suit, chini moke na waka mfuni na vibunda moro tantaka, yeah. I'm too classic, yeah. Nuri mwendo mokasini, no fake Nikes, yeah. I know your broke niggas tryna fight me, yeah. Cause hypothetically they don't like me, yeah. But I'm too nice, yeah. See no na yumba baba. I'm the price tag, tailor made. Nillions like we sketch with my iPad. So no na moka na you evolve. Where are we vibe? Moka flani liagizi ya Paris, kaifatia Dubai.
You piga suti chini, piga mokasini. Kitana shati chini, piga mokasini. You twende suti chini, twende mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Billa loafers, billa mokos, I'm in Danny. Twende suti na mokasini, suti na mokasini. Paul Smith, Kingsman, Christian Lobotini.
So famous,
yellow boy.